Nimefumbua macho, kuna wenzangu wamelala. Leo mindo ninacho, kuna wenzangu wajala. Japo umenitoa kwenye shimo, umenipa pendo swa kipimo. Wakiitwa watu na minimo. Thanks Lord for the mess. Alikadhalika, na minakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisamee. Alikadhalika, na minakosea si malaika. Sijakamilika, nikosea tena Mungu nisamee. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
Yeah, nasema asante kwa wema wote. Ukarimu wako ndo umefanya mimi nisikose. Victory ushani pain full doses. And I recover even when I take my losses. Especially life you can set it kwa kona. Neno lako ndo miwa na keti na soma. Check one underestimate na jua when you performer. Cause you healed my mama tama likwa daddy corona. Another reason for me kurudisha mkono. Kwangu jawai kwa mteja, you never turned your phone off. Cause every time I call, well pick up. Same way, every time I fall, won't you pick up. Asante na sema Monday to Sunday. Nangoja one day heaven ipande to banje. Campaigners my pangwe na anthem. Nando isai na sema asante na shangwe.
Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante.
How many times you many save now choki? I can even count you ni mob sana. Nikyo nenge woni bless na msosi. CEO kwa iche when your boss bana. In my heart umedunga base now toki. Lo itajipa takani pitia a lot jana. Mkono ya mate kisha rest kwa utosi. A full guaranteed akuna kitu God hana. Juni kiomba ana answer. Imagine anaponya mbaka cancer. Youth manager ni noma pata janta. Especially kauja soma mbaka campus. But ukisema kuweke juu, ata kutendea wema na sepe tu. Ata kuitisha any, he paid with dues. That's why kusema sante is a major boo.
Alikadhalika, kami nakosea si malaika. Tija kamilika, kikosea tena Mungu nisame. Alikadhalika, kami nakosea si malaika. Sijakamilika, kukosea tena Mungu nisame. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote. Asante Mungu kwa wema wote.
Daddy.